kiti kilichopangwa kimetimia.
Mimi ni wako toka juu.
Ni kweli nimepewa wewe na Mungu.
Maneno yao yameshinda, baby.
Ni kweli kilichopangwa na Mungu kimetimia.
Mimi ni wako toka juu.
Ndiyo baby, nimepewa wewe na Mungu.
Tunaomba mikono yetu ibebe watoto. Tunaomba na nyumba zetu zijae baraka. Tunaomba mikono yetu ibebe watoto. Tunaomba na nyumba zetu zijae baraka.
Jua liwake, naahidi kukutunza na kukupenda wangu mpenzi. Jua liwake, mvua inyeshe, naahidi kukutunza wangu mpenzi wangu.
Nakupenda pia baba.
Nitoe shukrani zangu kwa Mungu kwa jinsi alivyoona upweke wa moyo wangu, akatoa ubavu kakufanya uwe wangu. Wewe kwangu ni Eva na mimi wako Adamu. I'm very happy happy you are in my heart. I never regret to be with you my sweetie. I'm very happy happy you are in my heart. I never regret to be with you my baby.
Jicho lako baba, baba yenda nasi. Nuru yako baba, baba ituangazie. Jicho lako baba, baba yenda nasi. Nuru yako baba, baba ituangazie.
I'm very happy.
I'm very